Kote ma isole la isko zuyu kanga Mawananga pepi nzoli Mbaka nini natende baya pangai Nake ina resala Mbulela nangele kia moto mbumbu Oya zanga ki liberte
Kona kona na zanziba
Kona kona na zanziba
Lefajiri uwani kitenda wili wa Nafikiri pindi tukiwa wawili da Tena nakiri inanitesa mwili Bora tuniache
Chacun pour soi, melody nanga Chacun chez soi Chacun pour soi, melody nanga Chacun chez soi
Inasonona Tena moto tisiapona Ila na minimola tanyona Takuja pata kumbonya Ila tuchonde ma Nikombe usini semivibaya Tena na kombea Kongezewa Kumula mwaya Ah, lefajiri uoni kitenda wiri wa Nafikiri pindi tukiwa wawiri da Tena nakiri inanitesa wili Bora tuniaje Nibaki mwenyewe
Chaka mpuswae Melodi nanga Chaka mpuswae Chaka mpuswae Melodi nanga Chaka mpuswae
Nibora peke yangu
Chaka mpuswae
Tijanga mpuswae
Chaka mpuswae
Nibora peke yangu
Africa.